bilaantayaha nambar walba kaalin ku qaadayaan nabadiska Soomaaliya iyo sidii lan hormariye lahayd bulshada si lan hela wada noolaado ka bulshada bilaabta ka nool magaalada Baydhabo iyo Weyba lafta barangayna nabadii iyo xasiloonida iyo haysadaan bulshada iyo qayb ku ah wal kasta oo la ka hormariyo bulshada ankoreen kana ku mid ah bilaanta ka nool magaalada Baydhabo qaybno ku ah ururada ku jira magaalada iyo Weyba iyo ku hadalana doorkiyo ka leeyay nabada iyo sidii uu ku qayb qaadan lahaayeen
nabad toble horta eedan gudweynta nabad haddii mun haqo qadna bani aadin kale nololisan ku horeeyay tu lang nabad aan qabna may la raay deganaashi xasiloonid iyo ma helo nabad way la ka haysada jiif kale ka haysada hormar kale ka haysada shaqada la ka haysada noocii badan la ka haysada nabad may la raay shay kasta ku horeeyta nololaha ta nabad ku horeeyta lang markii isu nabad qabaya nololon ha taare laakiin lang nabad aan qabna nol meel ma bajarta
nabad ma bargeeg lang ku sheekey leero nabad walgeeg min aadin ku muhiimay atu dalka iyo deegaanka iyo dadka baa muhiim aan ata amir nabad aan lahayn nolol jirto leere maama horban hordhaanay sheegi nabad inta ku shaqeeyo la hormariyo haweenka nabad ku shaqeeyay deeda muhiim aan ata hobo nabad baan jarna amir aad deegaan ku bardaas meelas meelad ku noolaas meelas meelad ku aamus meelas tiris meelad ku deega tan meelas ma ku nabad inta ku shaqeeyo waa duur ee muhiim aan
bismillaah ereyga nabad horta may buuho Soomaali ma iraasay walay oo may daraashay ilaan roo uurkan roo uurkan roo iraasa ereyga nabad waana ka macnaa kor may baa waldhagto ee dul faylo ol in nabad toob leeyra nabad ma iraasay ee may buuho may daraashay nabad jarta iyo ol jaro bulus barbar dhiga nibaad jartada meel raasina siin feel leh dagdinon roo
dhinaga kale wali bayo sharaxayna sidii qayb un gooyeen arimo xalinta khilaafaadka ku dhaxay bulshada si loo ku horseedo dhibaatooyinka ku dhalada korta khilaafaadka
haween marka hoobo leh ra meelada si walwalba iyo wax dabarrega walwalba meelada si iyo meen eeyin hoogaan eeyin nabadtuna haweenka mar walba kuma ila raasi iyo ku qayb qaaday waana meela raasi ku shaqeeya hadda saado oo walaalay faadmiin sheegdi intii oo gudi oo meela raasi oo nabadeenta ka shaqeeya intii dhisiyo oo meela raasi ee daradbo wali dhii meela raasi ee qayb ku hayaan intii iyo xalinta meela raasi ee qayb ku hayaan oo meela raasi ee hormud ku hayaan awal badan la meelo taabada koron iyo meela raasi ku qabaday
walis er kore haweenka Soomaaliyeed muqeyb gaadahayna nabad dalka
muqeyb gaadahayna haweenka eedan ku qeyb gaadahayna ilaan koonfur galbeed leey madaxay Soomaali sidoo laakiin koonfur galbeed haa tuun hoobeena eedan ku qeyb gaadahayna olaadi daraaday sida Faadumo keen sheegdi uno guriyalkaan roogno ku dhidhiini hakani illa iyo nay ultimada sheekada lagu heliyay mardhon bufadeen un awal dan ee una kaleena lahayn laakiin in la heliile madaxda qaybo jeesal duwan seeni may la rahmi todob sac dareerani li sac dareerani maala un oqad laan ina dareerani intaas dhan wala un maraana in la heliile walka seena la fadheedane waan wal ogi waan waydi korta may la raay in un wargaraamo ee tan ka firfircoonayne oo nabad taasa ka kooyti in un haato may la raay bulshada kaleena in dibkaasay li dadad saameen dibaatadii leeta imisimalle emay faa'iido aanin leeta in un may la raay nabad ol intee inoo ka hor una mayl raay xoojina lankaas oo dhalinyaro ee oo misooday ee mise bilaah ee hob wal oo uu ku nugu gelay dheega qaabsay in korseedo korna in bulshada dhan una ka keenay go'aansane in mayl raay haddii baadan dhin gobolka mayl raay lan intee oo waxa suubi isla markaas ay magaalada maalanto shilay gablasi in dhin yahay hadda go'aankana insha Allah bilaah.